iyo kozanga mboka okomi zunguluke zunguluke yoyo kawaya waya zunguluke yoyo kawaya waya umeenda wapi kutafuta nini umepata kweli unyambie mama kama tando nenda ukachote maji itafute unga tupike ugali omena tunazo kwa wingi sana satoka wapi lake Victoria lake Tanganyika lake Mwero lake Kivu lake Kisale Zanga mboka okomi zunguluke Zunguluke yoyo kawaya waya Zunguluke yoyo kawaya waya
Ukwataka na ukwataka angkulahu Ukwataka na ukwataka